church.
Wacha tuhakikishe kwamba tunaelewa ya kwamba bila utakatifu hakuna mtu atakayeingia katika unyakuzi wa kanisa.
And he goes on to say here.
Na anaendelea kusema hapa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Again, we are on Revelation 19.
Tuko kwenye kitabu cha Ufunuo 19.
I was reading from 11.
Nilikuwa nasoma kwenye 11.
And it says, with justice he wages war.
Anasema ya kwamba yeye hukumu kwa haki na kufanya vita.
With justice he judges.
Yeye hukumu kwa haki.
And wages war.
Na kufanya vita.
His eyes are like blazing fire.
Macho yake ni kama miale ya moto.
And on his head are many crowns.
Na juu ya kichwa chake kuna taji nyingi.
And he has a name written on him that no one knows but he himself.
Na alikuwa na jina lililoandikwa juu yake ambalo hakuna mtu yeyote alijua isipokuwa yeye mwenyewe. Mstari wa 13.
He is dressed in a robe dipped in blood.
Amevaa joho ambalo limechovya ndani ya damu.
And his name is the word of God.
Na jina lake ni neno la Mungu.
The armies of heaven are following him.
Majeshi ya mbinguni wanamfuata.
Riding on white horses.
Wakiwa wamepanda farasi weupe.
Dressed in finest linen and bright and clean.
Hali wamevaa kitani safi cheupe kinachong'aa.
And coming out of his mouth is a sword.
Na kinywani mwake hutoka upanga.
With which to strike down the nations.
Ambao kwa huo ataangusha mataifa.
He rule them with an iron scepter.
Atayatawala kwa fimbo yake utawala ya chuma.
He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty.
Atalikanyaga shinikizo la mvinyo wa ghadhabu ya Mungu Mwenyezi.
On his robe and on his thigh he has this name written.
Kwenye joho lake na paja lake liliandikwa jina hili.
King of kings.
Mfalme wa wafalme.
And Lord of lords.
Na Bwana wa mabwana.
17.
17.
And I saw an angel standing in the sun.
Nami nikamwona malaika amesimama ndani ya jua.
Who cried in a loud voice to all the birds flying in midair.
Ambaye aliwaita kwa sauti kuu ndege wote warukao angani kwa sauti.
Come gather together for the great supper of God.
Njoni kusanyikeni pamoja kwa ajili ya karamu kubwa ya Mungu.
So that you may eat the flesh of the kings and the generals and the mighty of horses and of their riders. And the flesh of all the people, free and slaves, great and small.
Ili mpate kula nyama ya wafalme na ya majemedari, ya mashuja, ya farasi na ya wapanda farasi, nyama ya wanadamu, wote walio huru na watumwa wadogo na wakubwa.
The judgment.
Hukumu.
Let's talk about the judgment here.
Anazungumza kuhusu hukumu hapa.
Tremendous judgment.
Hukumu kali ya ajabu.
To those that reject him now.
Kwa wale ambao watamkataa sasa.
Including the Christians.
Kuhusisha wa Kristo.
So it will be the world.
Kwa hivyo itakuwa ulimwengu.
The unborn again world.
Ulimwengu usiookoka.
And the church that received him and fell.
Na kanisa ambalo walimpokea halafu wakaanguka.
Together in one group.
Pamoja kwa kikundi kimoja.
So it's really time for wake up call, blessed people.
Kwa kweli ni wakati wa mwamsho kabisa, watu wabarikiwa.
And yet for those who receive him as we finish tonight.
Na ilhali kwa wale ambao wanampokea kwa tunapomalizia usiku wa leo.
Those who receive him.
Wale ambao watampokea.
Daniel 7:18.
Kitabu cha Danieli 7:18.
Those that will be holy.
Wale ambao watakuwa watakatifu.
And righteous.
Na wenye haki.
And walk in authority.
Na kutembea katika mamlaka.
Daniel 7:18.
Kitabu cha Danieli sura 7:18.
Hallelujah.
Hallelujah.
Daniel chapter 7:10 will be there, blessed people.
Kitabu cha Danieli sura 7, geukeni pamoja nami pale watu wabarikiwa.
And it says the following.
Na anasema yafuatayo.
Verse 18.
Mstari wa 18.
We must finish now.
Ni lazima tumalize sasa.
And then he says.
Alafu anasema.
But the holy people of the Most High.
Lakini watu watakatifu wa yeye aliye juu sana.
Will receive the kingdom.
Watapokea ufalme.
And will possess it forever and ever.
Na wataimiliki milele na milele.
Amen.
Amina.
Those that are faithful to Jesus.
Wale ambao ni waaminifu kwa Yesu.
And if you read the book of Revelation chapter 5.
Na ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 5.
9 and 10.
9 na 10.
Those will be faithful to him, right?
Wale ambao watakuwa waaminifu kwake.
As we finish tonight.
Tunapomaliza usiku wa leo.
Revelation 5, 9 and 10.
Ufunuo 5, 9 hadi 10.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
And they sang a new song saying.
Na wakaimba wimbo mpya ukisema.
You are worthy to take the scroll.
Wewe unastahili kukitoa gombo.
And to open his seals.
Na kuzivunja lakiri zake.
Because you were slain.
Kwa sababu ulichinjwa.
And with your blood you purchased for God.
Na kwa damu yako ukamnunulia Mungu.
Persons from every tribe and language and people and nation.
Watu kutoka katika kila kabila, kila lugha na kila jamaa na kila taifa.
You have made them to be a kingdom of priests.
wewe umewafanya hawa wawe ufalme wa makuhani,
to serve our God,
wa kumtumikia Mungu wetu,
and they will reign on the earth,
nao watatawala duniani.
Now those are the faithful ones that will move with power, the church I saw.
Sasa hao ndio walio waaminifu ambao wataenenda na nguvu, kanisa ambalo niliona.
The church I saw,
kanisa ambalo niliona,
walking in righteousness,
wakitembea katika uhaki,
holiness,
utakatifu,
the fear of God,
hofu ya Mungu,
uprightness,
unyofu,
rejecting wickedness,
kukata uovu,
and evil,
na udhalimu,
and having reverence to God,
na kuwa na ile heshima kwa Bwana.
Doesn't it pay off?
Jesi inalipa.
Eternity with God,
umilele na Mungu,
and eternity in the lake of fire,
na umilele katika ziwa la moto.
Those are two different things.
Hivi ni vitu viwili tofauti.
It's time to decide tonight.
Ni wakati wa kuamua usiku wa leo.
This very regular apostasy in the church all the time. Someone has fallen with this. Women have fallen with this. Apostasy, pregnancies, what have you, has to come to an end.
Huu mwanguko wa kila mara kwa mara kanisani, mwanguko wa imani. Mwanamke, wanawake wanaanguka huku, wanaume wanaanguka huku, vijana wanaanguka huku. Ni lazima ikome kabisa.
Eternity with God.
Umilele na Mungu.
Inside heaven.
Ndani ya mbingu.
Into the eternal state.
Katika hali ya milele.
There are 1,000 years.
Miaka 1,000.
Reigning with Christ.
Kutawala na Kristo.
And then the eternal state, the new heaven, new earth.
Alafu sasa hali ya milele, mbingu mpya, dunia mpya.
Eternity with God.
Umilele na Mungu.
And eternity with Satan in the lake of fire.
Alafu umilele pamoja na Shetani katika ziwa la moto.
Isn't it obvious?
Jesi ni wazi kabisa.
That the church has to mend her ways.
Ya kwamba kanisa lazima lirekebishe njia zake.
And be more righteous.
Na kuwa wenye haki zaidi.
And be holy.
Na kuwa watakatifu.
And wait for the coming of the Messiah.
Na kungojea kuja kwa Masiya.
On a daily basis.
Kila siku.
Hallelujah.
Hallelujah.
But he say.
Lakini anasema.
She needs to walk with power now. With authority and power. That's the whole conversation tonight. She needs to get power that she may not be swayed left and right.
Ya kwamba anahitaji kutembea na nguvu na mamlaka. Hayo ndio mazungumzo ya usiku wa leo. Ya kwamba asije akayumbishwa kushoto kulia.
Matthew chapter 5.
Kitabu cha Mathayo sura 5.
We need to be finishing.
Tunahitaji kuwa tunamaliza.
Hallelujah.
Hallelujah.
Matthew 5:3 says the following.
Mathayo sura 5:3 yasema yafuatayo.
Matthew chapter 5 verse 3, blessed people, turn with me there.
Kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 3, watu wabarikiwa geuke
kwa kina. Blessed are the poor in spirit.
Anasema ya kwamba heri walio maskini wa roho.
For theirs is the kingdom of heaven.
Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so the Lord seems to be equating the way you live on the earth determines where you spend your eternity.
Hivyo basi Bwana anaonekana ya kwamba analinganisha jinsi ambavyo unaishi hapa duniani ndio inaamua mahali ambapo utadumu katika umilele wako.
Verse 6 of Matthew 5.
Mstari wa 6 kitabu cha Mathayo 5.
Blessed are those that hunger and thirst for righteousness.
Heri wenye njaa na kiu ya haki.
For they will be filled.
Kwa maana hao watatoshelezwa.
Righteousness.
Uhaki.
How awesome is righteousness.
Uhaki wapendeza namna gani?
And God is promising.
Na Mungu anaahidi.
To fill you with righteousness once you hunger.
Kuwajaza na uhaki mara tu unapoona njaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Verse 8 says.
Mstari wa 8 asema.
Blessed are the pure in heart, for they will see Yahweh.
Heri walio na moyo safi, kwa maana hao watamwona Yahweh.
Verse 10 it says.
Mstari wa 10 anasema.
Blessed are those who are persecuted because of righteousness.
Heri wao wanaoteswa kwa sababu ya haki.
Because the kingdom of heaven is theirs.
Kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao.
So it's time to walk and stand.
Kwa hivyo basi ni wakati wa kutembea na kusimama.
To kick apostasy out of your life.
Na kupiga teke kabisa mwanguko wa imani kutoka kwa maisha yenu.
Because the Lord is looking for the original faithful church.
Kwa sababu Bwana analitafuta lile kanisa la mwanzo la uaminifu.
Not a modern church.
Sio kanisa la kisasa.
And you can see that the glory that prepares the way in that vision poured.
Na mweza kuona ya kwamba ule utukufu ambao unaandaa njia katika maono hayo ili mwagika.
The glory poured.
Utukufu ulimwagika.
And so those that ask, those that thirst and hunger, will be filled.
Hivyo basi wale ambao wanaona njaa kuona kiu watajazwa.
I'm reading John 17:18 and then I read 2 Corinthians 4:7. I begin with 2 Corinthians, then we'll finish.
2
Corinthians 4:7.
Wa Korinto wa pili 4:7 halafu tutamaliza.
Then we'll finish.
Halafu tutamaliza.
It says,
anasema,
but we have this treasure in jars of clay.
Lakini tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo.
To show that this all surpassing power is from God and is not from us.
Ili julikane wazi kwamba uwezo huu wa ajabu kabisa unatoka kwa Mungu wala si kwetu.
We are hard pressed on every side but not crushed.
Tutaabika kila upande lakini hatuangamizwi.
Perplexed but not in despair.
Tuna wasiwasi lakini hatukati tamaa.
Persecuted but not abandoned.
Tuteswa lakini hatuachwi.
Struck down.
Tuatupwa chini.
But not destroyed.
Lakini hatupondwi.
Why?
Kwa nini?
Because the Lord stands with you.
Kwa sababu Bwana anasimama nanyi.
Let's talk about the tremendous glory that you have.
Anazungumza kuhusiana na utukufu mkuu mlionao.
The power he gave you.
Nguvu alizowapatia.
The authority he gave the church.
Mamlaka aliyopatia kwa kanisa.
Whether it's an earthen vessel, but from the inside you are strong.
Hata,
you can stand for the sake of your eternity.
Hata kama ni katika chombo cha kidunia lakini kutoka ndani mnaweza kusimama. Mnaweza kusimama kwa ajili ya umilele wenu.
Why is he speaking like that to you?
Mbona anawazungumzia namna hiyo?
Because the world we live in is very wicked.
Kwa sababu ulimwengu tunamoishi ndani ni mwovu kabisa.
The world in which the Lord is sending you to be a Christian, to live there and minister there.
Ulimwengu ambao Bwana anawatuma ili kwamba mpate kuwa Wakristo muishi pale na kuhudumu pale.
It's very wicked.
Ni mwovu sana.
John 15.
Kitabu cha Yohana 15.
17:21 it says the following.
17 hadi 21 asema yafuatayo.
17:21.
17 hadi 21.
It says, This is my command.
Anasema kwamba hii ndio amri yangu.
Love each other.
Pendaneni.
If the world hates you,
ikiwa ulimwengu unawachukia,
keep in mind that it hated me first.
Jioni ya kwamba ilinichukia mimi kwanza.
If you belong to the world,
kama ninyi ni wa ulimwengu,
it would love you as its own.
Itawapenda kama watu wake wenyewe.
As it is,
kama ilivyo,
you do not belong to the world.
Ninyi sio ulimwengu.
But I have chosen you out of the world.
Lakini mimi nimewachagua kutoka katika ulimwengu.
That is why the world hates you.
Ndio sababu ulimwengu unawachukia.
You can go on and on.
Unaweza kuendelea na kuendelea.
But you're saying it's expected.
Lakini anasema kwamba inatarajiwa.
But we have power and authority to stand.
Lakini tunayo nguvu na mamlaka ya kusimama.
Hallelujah.
Hallelujah.
Even as a person.
Hata kama mtu binafsi.
You can ask the Lord to help you to stand.
Unaweza kumuuliza Bwana kusaidie usimame.
As a pastor.
Kama mchungaji.
I don't know which country you may be from, working from.
Sijui pengine unatazama kutoka kwa taifa lipi.
But he says,
lakini anasema,
he's able to help you, facilitate you, stand at this hour.
Ya kwamba ana uwezo wa kuwasaidia kabisa na kuwawezesha kusimama katika wasaa huu.
Why?
Kwa nini?
Because he expected, he knew that the world would hate you.
Kwa sababu alitarajia, alijua ya kwamba ulimwengu utawachukia.
Because the world hated Jesus.
Kwa sababu ulimwengu ulimchukia Yesu.
The book of Genesis chapter 6.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 6.
I'm reading verses 2 and 3. 2 to 5 is all right.
Ninasoma mstari wa pili hadi wa 5 ni sawa.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Genesis chapter 6, 2 to 5.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa pili hadi wa 5.
We can even take verse 5 alone.
Tunaweza chukua mstari wa 5 peke yake.
Verse 3 he grieved, we say, then the Lord said, my spirit will not contend with the human beings forever.
Mstari wa 3 anasema kwamba ndipo Bwana akasema kwamba roho yangu haitashindana na wanadamu milele.
For they are mortal.
Kwa maana wao ni wakufa.
Their days will be 120 years.
Na siku zake zitakuwa miaka 120.
Verse 5.
Mstari wa 5.
The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth.
Bwana akaona jinsi ambavyo uovu wa mwanadamu umekuwa mkubwa duniani.
And that every inclination of their thought, the thought of the human heart, was only evil all the time.
Na ya kuwa kila mwelekeo wa mawazo ya moyo wake wakati wote ulikuwa mbaya tu.
So at that time,
hivyo basi kwa wakati huo,
the whole world was immersed in that kind of wickedness.
Ulimwengu wote mzima kabisa ulikuwa umejizama ndani ya uovu wa namna hiyo.
And then you can imagine now Noah.
Halafu sasa mnaweza kuwazia Nuhu.
And his family living there.
Na familia yake wakiishi pale.
Preaching there.
Na kuhubiri pale.
Testifying there.
Wakishuhudia pale.
It was terrible.
Ilikuwa mbaya.
And yet the Lord sustained them.
Na ilhali Bwana aliwadumisha.
So even now.
Hivyo basi hata sasa.
Look at the wickedness all over the world.
Angalieni uovu kote kote duniani.
Every direction you look is wicked. Every angle you look is wicked.
Kila mwelekeo unapoangalia,
immorality,
ni uovu. Uovu, usherati, usherati, mauaji, uovu.
Everything
evil.
Just raw evil. And for me I hear things.
Uovu,
so you can imagine kabisa, how much
I hear. Na kwangu mimi huwa ninasikia mambo kabisa, mnaweza kuwazeni ninasikia mambo mangapi?
You can imagine what I hear.
Mnaweza kuwazia kila ambacho ninasikia.
And he said,
na anasema,
the earth was totally inundated with wickedness.
Ya kwamba ulimwengu ulikuwa umezamishwa kikamilifu ndani ya uovu.
But even today,
lakini hata leo hii,
and yet the advantage you have,
lakini ile faida mlionayo,
is that authority has been handed down to you.
Ni ya kwamba mamlaka mmepewa ninyi.
Totally different from the days of Noah.
Tofauti kabisa kutokana na siku za Nuhu.
You now have the Bible.
Sasa mnayo Biblia.
You can read the Bible and build your faith.
Mnaweza kusoma Biblia na kujenga imani yenu.
You now have the miracles.
Sasa mnazo miujiza.
You can watch the Kipnetich, how he was totally vegetable, vegetative state, and then at one degree walking. The power of the blood of Jesus, the power of God is demonstrated right there, and it can strengthen your faith.
Mnaweza kutazama Kipngetich jinsi ambavyo alikuwa katika hali ya kudhoofika kabisa kabisa kabisa, halafu kwa amri moja tu peke yake akainuliwa na kusimama na sasa anatembea. Damu ya Yesu Kristo inaweza kuwasaidia na kuwawezesha katika hali hiyo.
Let us be careful.
Wacha tuwe waangalifu.
There is judgment coming.
Kuna hukumu inayokuja.
And he's saying,
na anasema,
that the same wickedness you see now has inundated, flooded the entire earth.
Ya kwamba uovu uo huo ambao mnaona sasa imezamisha kabisa ulimwengu wote mzima.
But the Lord said, when we read Matthew 28, at the time he was transferring authority to the church.
Lakini Bwana alisema wakati tuliposoma kwenye kitabu cha Mathayo 28.
Matthew 28 verse 18 to 20.
Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20.
When he was transferring authority to you, the church.
Wakati ambapo alikuwa anawapatia ninyi mamlaka kanisa.
He said,
alisema,
and I will be with you.
Na kwamba nami nitakuwa pamoja nanyi.
Even unto the end.
Hadi katika mwisho wa dahari. Mwisho wa dahari.
Meaning he's so faithful, you will stand with the church.
Kumaanisha kwamba yeye ni mwaminifu kabisa, atasimama na kanisa.
And so this apostasy on a daily basis in the church has to come to an end.
Basi,
thank God many nations are now tuned in. You can make a decision from today on, I will always fight anything that's apostasy in my life.
Hivyo basi, anasema kwamba mwanguko huo imani ambao unaona kila siku kila mara ni lazima ukafika mwisho kabisa.
And it is you who will decide that it's coming to an end, not the devil.
Na ni wewe ambao utamwaya kwamba inaisha leo, sio shetani.
And he's saying,
na anasema,
that even in that Genesis 6, however evil the earth was, then that family was sustained.
Ya kwamba hata katika kitabu hicho cha Mwanzo 6, hata kama ulimwengu ulikuwa muovu kiasi gani, lakini familia hiyo ilidumishwa.
How much more you, the church, with the Holy Spirit?
Je, zaidi gani basi ninyi kanisa na Roho Mtakatifu?
Facilitating you.
Akiwawezesha.
You have the Bible.
Mnayo Biblia.
You have the wonders of God. The people that walk in the
Mungu,
the
earth can see. Wanaweza kuusikia.
The blind can see.
Vipofu wanaweza kuona.
The deaf can hear.
Vipofu wanaweza kusikia.
Everything is to your advantage.
Kila kitu mmepewa kwa faida yenu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so even as we wind down.
Hivi hata tunapomalizia.
But what a wake up call. John chapter 5. Allow me. Just give me one more. We're going to go to revive up to midday. Probably up to 2 if you want.
Lakini ni mwito wa mwamsho namna gani mnipatie
nafasi. The book of John chapter 5.
Kitabu cha Yohana sura ya 5.
Turn with me there.
Geukeni pamoja nami pale.
Preaching it as if the rapture is today.
Nikihubiri kana kwamba unyakuzi ni leo.
Oh yes, that's how we ought to live our lives.
Oh, hivyo ndivyo tupasa kuishi maisha yetu.
As if the rapture is today.
Kana kwamba unyakuzi ni leo.
Hallelujah.
Hallelujah.
And there is a serious fight going on. I'm finishing this and doing this. I just handle a little bit of the fight that's going on and then I finish.
Na kuna vita vikali kabisa ambavyo vinaendelea. Namalizie tu hii kuhusiana na vita ambavyo vinaendelea alafu nimalizie.
Hallelujah.
Hallelujah.
John chapter 5.
Kitabu cha Yohana sura ya 5.
Once you get there.
Mara tu mkifika pale.
We go to 39.
Tuende kwa 39.
Once you get 39, we read until 45.
Mara tu ukifika kwa 39, soma hadi 45.
44 is good.
44 ni mzuri.
He says,
anasema,
you study the scriptures diligently.
Ninyi mnayachunguza maandiko kwa umakinifu.
Because you think that in them you have eternal life.
Kwa sababu mnadhani ya kuwa ndani yake mna uzima wa milele.
These are the very scriptures that testify about me.
Maandiko haya ndiyo yanayonishuhudia mimi.
Yet you refuse to come to me to have life.
Lakini mnakataa kuja kwangu ili mpate uzima.
Hallelujah.
Hallelujah.
Say,
anasema,
worshiping in the church every day.
Ya kwamba kuabudu kanisani kila siku.
Lifting up your hands like this.
Na kuinua juu mikono yenu namna hii.
And playing keyboard.
Na kucheza kinanda.
And saying, Lord.
Na kusema Bwana.
Send us the glory.
Tutumie utukufu.
It's amazing because I was seeing someone saying, Lord, send us the glory.
Yashangaza kabisa kwa sababu nilikuwa namuona mtu akisema kwamba Bwana tutumie utukufu.
And yet the glory has come.
Ilhali utukufu umekuja.
December 22nd.
Tarehe 22 December.
The cloud of God came.
Wingu la Mungu lilikuja.
Even a Central Park.
Hata Central Park.
So sometimes.
Hivi wakati mwingine.
You need to sit back.
Mnahitaji kukaa kando.
And look at these cripples.
Na mtazame viwete hawa.
And find direction like the father to this boy.
Na kupata mwelekeo kama vile baba huyu mvulana.
Because he's saying, Lord, send us the glory.
Kwa sababu mnasema kwamba Bwana tutumie utukufu wako.
He was prophesied.
Alitabiriwa.
And he came to Kisumu.
Na akaja Kisumu.
He was in Central Park through prophecy, by the way.
Alikuwa Central Park kupitia unabii hata hivyo.
The cloud of God.
Wingu la Mungu.
How awesome to live in this time should have been an advantage to you.
Ni kuna mna gani kuishi katika majira haya yapaswa kuwa faida kuu kwenu.
The same thing was happening here.
Jambo sawili lilikuwa linatendeka hapa.
They were pursuing God and yet the Lord came to them.
Walikuwa wanamtafuta Mungu ilhali Mungu alikuja kwao.
Hallelujah.
Hallelujah.
So there is a battle going on.
Kwa hivyo kuna vita ambavyo vinaendelea.
Between the spirit of the Lord.
Kati ya roho wa Bwana.
And the wickedness of this world.
Na uovu wa ulimwengu huu.
You be on the Lord's side.
Ninyi iweni upande wa Bwana.
And that's why you see in the book of Titus chapter 2:15 it says move with power, rebuke.
Ndio sababu muona kwenye kitabu cha Tito sura ya 2:15 anasema kwamba tembeeni na nguvu na mamlaka mkemee.
Correct.
Mrekebishe.
Reprove.
Au mkapate kuonya.
Exhort also.
Mkaweze kuhimiza pia.
But rebuke, call sin, sin.
Lakini mkemee, muite dhambi dhambi.
Then you will help them to see the kingdom of glory.
Hapo basi mtawasaidia kuona ufalme
wa utukufu. Call sin, sin.
Muite dhambi, dhambi. Hallelujah.
Otherwise they will not enter.
La sivyo hawataingia.
It will be a big problem, blessed people.
Itakuwa shida kubwa kabisa watu wabarikiwa.
And so.
Kwa hivyo.
Right now.
Sasa hivi.
I just want to lead you to the Lord.
Inataka,
so we can stop it here.
Inataka tu kuongozwa kwa Bwana ili kwamba tukomee hapa.
But what the Lord has said here.
Lakini kile ambacho Bwana amesema hapa.
Is that there is an ancient church.
Ya kwamba kunalo kanisa la zamani.
In that vision.
Katika maono hayo.
That the Lord saw.
Ambalo Bwana liona.
And that church was faithful at that time.
Na kanisa hilo lilikuwa la uaminifu sana wakati huo.
But when the baton was passed to the present day church.
Lakini wakati kile kipokezi kilipitishwa na kupeanwa kwa kanisa la sasa hivi.
She became modern.
Akafanyika wa kisasa.
And then when she became modern.
Na wakati ilipofanyika wa kisasa.
She changed her gospel.
Akabadilisha injili yake.
And once the word changed.
Na mara tu neno lilipobadilika.
She moved to the prosperity messaging.
Akaenda katika ujumbe wa ufanisi.
And then she lost power.
Halafu akapoteza nguvu.
Because the cross was put aside with the blood of Jesus.
Kwa sababu msalaba na damu ya Yesu ziliwekwa kando.
And yet.
Na ilhali.
He presented those rings ancient.
Alileta hizo pete za kale.
Meaning.
Kumaanisha.
The original true salvation of the cross.
Wokovu wa kweli wa mwanzo wa msalaba.
And even you can decide.
Na hata wewe unaweza kuamua.
And begin to pursue the Lord in righteousness.
Na kuanza kumfuata Bwana katika uhaki.
And in holiness.
Na katika utakatifu.
And you have heard.
Na mmesikia.
That God has his authority that he wants to bestow on the church.
Ya kwamba Mungu anayo mamlaka yake ambayo anataka kuweka juu ya kanisa.
He's willing.
Anahiari.
That you may walk with power and testify with power.
Ya kwamba mpate kutembea na nguvu, mkapate kutoa ushuhuda na nguvu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he says.
Na anasema.
That no matter the circumstances.
Ya kwamba haijalishi hali yoyote.
Once you have the authority of the Lord.
Mara tu mna hiyo mamlaka ya Bwana.
The Holy Spirit of God.
Roho wa Mungu.
You will be the church I saw worshipping in heaven.
nitakuwa hilo kanisa ambalo niliona likiabudu ndani ya mbingu.
If you want to receive the Lord, we don't have much time. It's already 5 o'clock.
Hivyo basi wapo mnataka kupokea Bwana, tuna muda mwingi, tayari ni saa
11. Say, mighty Lord Jesus.
Semeni Bwana Yesu mkuu.
I repent tonight.
Ninatubu usiku wa leo.
And I ask you to wash my life.
Nakuuliza uoshe maisha yangu.
With the powerful blood of Jesus.
Na damu ya nguvu kabisa ya Yesu.
That I may go back to the original salvation of the cross and the blood.
Ili kwamba nikarudi katika ule wokovu wa kale wa mwanzo wa msalaba na damu.
That you may bestow the power and the authority of God in me.
Ili kwamba upate kuwekeza mamlaka na nguvu za Mungu juu yangu.
The authority of the Holy Spirit.
Mamlaka ya Roho Mtakatifu.
I ask you, my Lord Jesus.
Ninakuuliza Bwana wangu Yesu.
To keep me away from the wickedness of this world.
Uniweke mbali kabisa na uovu wa ulimwengu huu.
And the sexual sin of this age.
Na dhambi za usherati za majira haya.
That I may live a separated Christian life.
Ya kwamba nikapate kuishi maisha ya Kikristo iliyojitenga.
Instructed for holiness.
Yaliyoagizwa kwa ajili ya utakatifu.
Tonight I receive you.
Usiku wa leo ninakupokea.
Mighty Lord Jesus.
Bwana Yesu mkuu.
Into my life.
Katika maisha yangu.
Into my heart.
Katika moyo wangu.
As my Lord.
Kama Bwana wangu.
As my Savior.
Na Mwokozi wangu.
In the mighty name of Jesus.
Na katika jina kuu la Yesu.
I am born again.
Nimeokoka.
Amen.
Amina.
If you said that prayer, I bless you.
Kama umesema hilo ombi ninakubariki.
Those of you who are Christians for the first time, you pray in the mighty name of Jesus.
Wale wenu ambao ni wa Kristo kwa mara ya kwanza muombe katika jina kuu la Yesu.
But those of you who are Christians,
lakini kwa wale wenu ambao ni wa Kristo,
no more falling.
Hakuna kuanguka tena.
Let us seek the power of God.
Wacha tutafute nguvu za Mungu.
And then after we stand firm.
Halafu baada ya hiyo tusimame imara.
We can now reach out to the perishing world.
Sasa tunaweza kufikia ulimwengu na waangamia.
Because our testimony will be brilliant.
Kwa sababu ushuhuda wetu utaangaza.
And then we bring them into the kingdom of light.
Halafu tutawaleta katika ufalme wa nuru.
That on that day.
Ya kwamba katika siku hiyo.
Our work may be tested by that fire before the throne of God.
Kazi yetu ikapate kujaribiwa na moto huyo iliyo mbele ya enzi ya Mungu.
And that we may be rewarded.
Na tukapate kutuzwa.
Jesus loves you.
Yesu anawapenda.
Thank you. Enter the next session. Thank you.
Asanteni, tunaingia awamu inayofuata. Asanteni.